Yep. City Rams.
I'm trying to kick it, you're missing me.
Baby, Oli Mosubawa. Zeya Gwanjakira. Oli Kali Mikasawa. Oh, baby, Nkusabato Pakumulama. Kubanga nobula mu hotali byensi babikutuka. Oh baby, nkusaba tova kumulamwa. Kubanga nobula mu hotali byensi babikutuka. Nsubira binji mugwe ma baby. Nkabaje banji omukono gunguli na mubunji. Girl, you give me love in abundance. Girl, you give me comfort. You the girl in my target. Oh, baby, you my asset. Baby, only wanyo. Kwansingira mukazanyo. Ze wanku wanyo. Be wanku wabiano ganyo. Oh, baby, nkusabatova kumulamwa. Kubanga nobulamu hotali byensi babikutuka. Oh baby, nkusaba tova kumulamwa. Kubanga nobulamu hotali byensi babikutuka. Ogo mukwano ogo machuwa. Nakuwandika kumanira. Akawo kafanira. Gwebo vao kulukusa maziga. You make me believe in love. Baby kutawanya just tell me a so. Mukwano gugunyu mango mweso. Kulina mama lu you di wanna love. Baby oli wanyo, kwa nsingira mukazanyo. Ze wanku wanyo, be wanku wabiano ganyo. Oh baby, nkusaba tova kumulamwa. Kubanga nobulamu hotali byensi babikutuka. Oh baby, nkusaba tova kumulamwa. Kubanga nobulamu hotali byensi babikutuka. Baby, Oli Mosubawa. Zeya Gwanjakira. Oli Kali Mikasawa. Baby, Oli Wanyo. Kwansingira Mukazanyo. Ze Wanku Wanyo. Be Wanku Wabiano Ganyo.